wasaaradda howlaha guud guryeyntii hore ee dhisowga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya tobaron furtay aana ku mid ah injineerada koonfur galbeed aana sii oo iska jar ahaan ku dareer wasaaradda iyo injineerada kale ee madax banaan wasaaradda ayaa ka sheegtay in ujeedka tobarku seeyay in dhalinyarada habarta injineerinka iyo ugu faa'iideeyta qalab cusub oo wasaaradda yeesheentii aana sii oo lan ku shaqeyn doona dhismo jididka baydhabo iyo magaalooyinka kale wasiirka wasaaradda howlaha guud guryeyntii hore ee dhisowga koonfur galbeed Daahir Cabdi Abdullahi Tiktor Go iyo furay tababarka waynu iskala dardaarmay ku qaybgalyaalka iniyo ku faa'iideysan tababarkan qalabkan cusub ee la baraa injineerada wasaaradda iyo hana kumid ee injineerada kale ee madax banaa iyo walbadan ku bedelo doona dhismiyalka wadooyinka ku dareera baydhabo iyo waliba magaalooyinka kale
ee way nin furmay tababarka saabsan ee qalab kala duwan oo ku hawlgalaya injineerada runtii qalabka meelun yaalo oo laga tababaro injineerada way haytay qalab oo wasaaradda howlaha guud madan raisul shanati kaasoo dhiminaya in oo bas injineeradii khibradii aqoontiyo lagu korori si aan baradaan mana qalabkaas taasoo walbadan ka tara doonta horumarka dib uiska dalka sidoo kale mana raisul aqoonta injineerada kulan qaada doonta farxadan in aan taka wasaaradda howlaha guud ahaan in tababarkaas oo socdo saddex bere in injineerada loo furo injineerada soo qalkooyeen kashal kooyeen qaar wasaaradda kooyeen qaar kale oo degmada kooyeen iyo qaar kale oo civil society-ga caadiga ah injineer ah in la tababar tababarkaas oo bilaabo saddex bere nasoo doona runtii geegi meel raayso introduction iyo meel raayso in wali haytay isbarashii qaab in shaqeeyo in la bar haddii lahayn diin way seedo doonan fieldiga ama meelo way seedo doonan meel raayso in banaanka siyo tababarna ka siiyo qaabkii oo qaada fadeen ama cabar fadeen jidka ama amba fadeen mid raas goolka guud ahaan cabar fadeen marka runtii sharafan in qata wasaaradda howlaha guud ahaan in geega furno mid raas tababarkaas saaso kala way mahadnaqay mid raas hay'adda Juba Foundation oo wakiilka shelter box oo runtii mid raas in kala qayb qaatay facilitation kii waagin oo in kala qayb qaadeen ama mahadnaqana mid raas inaga ismiishay ama qofka oo ngal saaran oo rooga abshar runtii idiidan ka maasiyusan saaso kale imanaga meen maad naqane dhammaan hay'adoodii oo qalab ku haneen galeen nikil na caawiyeen oo UN habitat ka mid ah runtii mid raasi idiida ma xasinin way rajaynaa insha Allah sanadaha soo socda in injineer tahay le oo qalabkii iyo inay warbaahinta iyo inay mid raasi ina guud ahaan mana la karago doona wal qabad shoo saaso kale injineeradan shileediyam ee mana wasaaradda howlaha guud kaliya ma shaqeeyaan guud ahaan sectorka infrastructure guud ahaan dalka ka shaqeyn doona marka runtii sharafan in aan tan nigeeg madaraystow barkaasan bilaawn.